Nilisema miaka ni 650. Siasa na biashara kama 50. Bamba soft juu chini niko drippy. Tunesamba kama Messi bila kiki. Nasikia fitness.
Nasema leo tunaparty mbaka che. Tunafikisha nga 420 yo to set. Nasema leo tunaparty mbaka che. Tunafikisha nga 420 yo to set.
With me,
Leo.
Light up cannabis,
Leo.
Lala cigarante,
Leo.
Amili, Amili, nina millions. Rich from a rap, Caesar Gideon. Tuseme niko tao, niko Odeon. Alijipata lidos, maombi do. Na nasikia ti leo kuna kapati. Mahali alafu mini mepewa garanti. Na tukifika leo na masikati. We ukichunguza poa hatuna mapanti. Na kana penda hivo, mina penda pia. Tidon di an, tidon dada. Na nikishika fimbo, wana nyenyekea. Najua tonight, mina kula mifaga.
Nasema leo tunapati mbakache. Tunafikisha nga 420 yo to set. Nasema leo tunaparty mbaka je. Tunafikisha nga 420 yo to set.
Come dance with me,
Leo.
Light up cannabis,
Leo.
Lala cigarante,
Leo.
Nilisema miaka ni 650. Siasa na biashara kama 50. Bamba soft juu chini niko drippy. Tunesamba kama Messi bila kiki. Nasikia fiti, fiti.
Kau kau high now na feel nice. For me kijipa usi think twice.
We are hunting tonight. Nyama kila kona we are biting tonight. Life tunaish kama holiday. Call kasi biz, sipokei. We are hunting tonight. Nyama kila kona we are biting tonight.
Nasema leo tunaparty mbaka che. Tunafikisha nga 420 yo to set. Nasema leo tunaparty mbaka che. Tunafikisha nga 420 yo to set.